دونالد ترامب waxa lagu helay dambi ah inuu been ka sheegay diiwaankiisa ganacsiga si uu qariyo macluumaad muhiim ah oo la xiriira codeynta madaxtinimo ka hor doorashadii 2016. Waxaa dambiga lagu helay isagoo ololihiisa doorashada ku jira. Xukunkan ayaa haddaba dhalinaya su'aalo la xiriira sida uu Trump ololihiisa ku sii wadan karo haddii jeelka loo diro. Stephen Cohen oo hore u soo noqday dacwadooga federaaliga, haddana maadada sharciga ka dhiga jaamacadda New York, ayaa sheegay inaanu filaynin in Trump la xiro.
There will be intense post-trial motions and then there will be an appeal. And that appeal will take months, if not more than a year.
Waxaa jiri doona codsiyo isdabajooga xukunka kadib, waxaana xigi doona racfaankuna bilaa ayuu qaadanayaa haddii aanu sanad ka badanba qaadan. Marka waxay la tahay arrintani ka doodida goobaha siyaasadda ayuunbay buuxinaysaa ee arrinta dhabta ah ee masiirka Trump wax badan kama bedelaysa, ayuu yidhi. Maxkamadaynta Trump ayaa loo astiyay 11 bisha soo socota ee July. Khubarada dhinaca sharciga ayaa sheegay in muddada xabsigu ay aad uga yaraan doonto 20 sano ee dembiga hadda lagu helay uu farayo. Marka aad eegto da'diisa iyo isagoo diiwaankiisa aanay dembiyo hore ku jirin, waxay u muuqataa inaanu xadhig waqti dheer ah la kulmi doonin. Falanqeeyayaal kale ayaa duba milicsanaya waqtiga qareenkiisii hore Michael Cohen uu xabsiga ku qaatay. Waatan Abby Smith oo ah qareen difaac barana ka ah kulliyadda sharciga ee jaamacadda Georgetown.
Given his age, given his lack of criminal history, and given that the result here
waxaa jira arrin dib loo eegi karo marka laga hadlayo xilliga xabsiga. Donald Trump isaga ayaa madaxa u ahaa shirqoolkii dambi, Michael Cohen-na jeel buu ku galay arrintaasi bila ayuu jeelkaasi ku qaatay. Marka waxaa jira arrin uu garsooruhu dib u eegi karo marka uu xukumayo Donald Trump, ayay tiri. Jeel beddelkiis wuxuu noqon karaa xilli tijaaba oo la siiyo Trump, waxa kale uu noqon karaa xabsi guri amaba ganaax. Laakiin waxay u badan tahay in xukun kasta oo lagu ridaa aan la fulin doonin ilaa wixii ka dambeeya racfaanada. Arrintaasi oo u badan inay timaado wixii ka dambeeya doorashada bisha November. Wax kasta oo noqdo xukunka bisha dambe waxa uu saameyn ku yeelan doonaa xukunada saddexda dambiye kale ee Trump sugaya. Waa Kambriit Baharara oo hore u soo noqday dacwad ogaha degmada Koonfureed ee gobolka New York.
The fact of this conviction here, if it's still on the books, would result in a potential higher prison sentence in those future cases. So
xaqiiqda in uu dambi galay haddiiba uu sii jiro waxa uu keenayaa in laga yaabo in muddo dheer uu xabsi uu ku galo kaysaska dambe. Marka raad bay ku yeelanaysaa maxaa yeelay markan waa nin diiwaankiisa uu dambi ka muuqda, ayuu yidhi. Eedaha kale ee heer federaal iyo heer gobolba ee Trump sugaya waxaa ku jira mid gobolka Florida ka socota oo la xiriirta sidii uu maamulay faylashii sirta ahaa, kayskaas oo isaga dhagaysigiisa muddo aad u dheer loo qabtay.